o loo e mafuta ma le SBS Samoan.
Ua toe a mata le taua o la fonga i le wā o le mālo tele ma le itu wangai i le mata upu i tangata sulu fai. Ina ua taunuu i Western Australia se vaa na fōlau mai mani tangata o ni ali i uma e toa fā se fulu o loo lipatia mai o ila taua a fua mai i atunu o Pakistan ma Bangladesh. Na faalia le pālemia Anthony Albanese ua uma ona talanoa ili taitai o le leo leonga o tuā oipo le Operation Sovereign Borders, Rear Admiral Brett Sonta, ina ua ia mawaina ripoti i vaa, nei ma tangata na malanga mai ai. Aina tuua ia ili taitai o le itua ngai Peter Dutton le malo tele, ili le faa malo sia o polokalame ili leo leowino o tuā oi, lea ua toe moli mawina ai. Le taunu umai o tangata la sa ili la fitanga po o tangata sulu fai i vaa.
The fact is that Anthony Albanese has never believed in Operation Sovereign Borders. He has always fought hard against it. We know that in the last budget, on a cumulative basis, $600 million has been taken from Border Force and from Operation Sovereign Borders. As the Australian Border Force Commissioner points out, they are stretched. And I don't know whether the same level of surveillance is being undertaken as was the case when we were in government, but it's inconceivable that these boats would get through without being detected.
Le taitai o le tuonga i Peter Dutton, ai Natali le pāle mia, so o se mata upu lava e faa politiki, e le taitai o le tuonga i, ai le sila sila mua mua i se tali o se faa fitauli.
Peter Dutton is someone who is showing with his overblown rhetoric and with his overreach on this issue, showing that he's not interested in outcomes or in the Australian national interest. As usual, he's just interested in politics.
Le pālemi Anthony Albanese. Ua whaau pōpō iei, tuua inga o le mālo tele, e isi sui o le tuua ngai, e pei o le sui whaau lioli i mata upu i le pui puinga Andrew Hastie, ma le taitai o le National Party David Littleproud. Na la faalia i te whamatalanga, ua matua vai vai le tūlanga le malo tele i puipuinga o tua oi. Aina saunua le minister fisota inga i le malo tele Michelle Rowland i le Sky News, e matua le aima se suinga o le faatinonga o tiute o le Operation Sovereign Borders, mai le tūlanga na iai i le whainga malo taluainei a le so o faatasinga. Ua tuwina nei, ila tau uma nei e toa fase fulu, na sa ili lafitanga mai, i le no fuanga sai sai le malo tele ina ru. Na sau noa le pālemia se tete o Western Australia, Roger Cook, o le mata upule nei, ua fafangu mai ei le tatau na faa o popo, o leo leonga o le ngata i fale o Western Australia, e le ngata mai vaa, mata ngata e sa ili lafitanga, ae faa pena foi isi a seta le malo o loo iei, ato ai, ma le pui puia ma le leo loina, o o ngā sami faa tū la fono ina le atunuu, mai fai ngā faiva faa soli tū la fono a isi atunuu.
This is fundamentally a matter for the federal government to resolve, but it does emphasise just how exposed our vast northwest coast is, and that's why we need to continue to make sure we have the resources to protect that coast, not only just in terms of unlawful arrivals, if you want to call them that, or asylum seekers, but also make sure we can protect our fisheries, our defence facilities and other infrastructure.
Le pāle mia se tete o le whaingā mālo o le Labour Western Australia, Roger Cook. O le reporti na wha maopopo ina Penry Buckley, mō le SBS News.
Like, share, ma faali sau finangalo. Muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.